Korea Dawawi Guya Sagal Finfinne Kesati Tae Party Dora Doctor Abiy Ahmedin Durata Gochun Filatera Party Na Dawawi Jalejiran Arfanu Korakana Ratti Haga Haga Duri Lechala Yadan Gargarbani Rujedama Akaduri Baratan Kanif Hafa Demu Jirachu Safisi Kun Mallatto Tokko Jedas Kinder Freo Odu Kaninerge Tujubetis
Partin Biyabulchu Ihadeg Durata Asafilate, Ethiopian Namaharan Walbert. Hoganan Biyeti Kananitan, Doctor Abiy Ahmed, Oromia Kesat Garebulchin Sahara Jetamuf Misensa. Oromia Kesat Redu, Namalam Mataf Sadafata Anita Jajalaniru. Hamayro Yot, Itana Presidenti Oromiaf, Hogana Wajra Party, Abata Democrasuma, Umato Oromo Turan. Bati Tokodura, Obulama Magarsawalin, Jijira Angogo Churan. Durata adio inna santaan yot kate ak ilalcha parti sanit itigafatama olanaf kan yadaman mumicha ministera ta uf akkaad imaman mallatton argame kanesa galgalammo kun daran ugome namni gara boda turan ful durata chas baan madden parti biye bulchu vof akkamerkane sanit doctor abiyin kan dorgoman durata a dehiden obbo shifarra shugutef kan adoi doctor debrezion gabra mikael walini Kan filatamanimmo, walgayman amaricharrat kan argaman, misesota ibatokof torbatama keesa, deggirsa sagalet ibbafsaddeti argachur antau, maddenum tekun tukaniru. Ittidenyan dorgoma saani katuran obbo shifarra shugute, sagale shantami saddet inna argatan, durumanu, fed idorgomu hing abu jechaturan kajetaman, Dr. Debrezion Gabre Mikaelimmo, sagale lama argatan. Ega umurin saani jalkaba afurtamo tarra kajiru, namnikun, Hoggana Ethiopia isattanu ta'uf qopaa jiru. Motumma federala keessatti miseensa parlamaaf ministerumma parti Oromia bulchu radioof motumma naanno sana keessatti ittigaafatama olaanarra hojjetaniiru Dr. Abiyin. Kana qofaa miti bakka ramadaman maratti bu'aa argamsiisu saanii dhugoomsaniiru jedhu dubbiimaan dhaabbata dimokiraasummaa ummata Oromoo obbo Kaasahun Gofe.
በተመደበባቸው የሥራ ኃላፊነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥን በጣም ባጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
እትጋበተመ ሆጂ እረት ረመደም ይመራረጥ ጅጅረመ ፍዱ ቆፈቶ ህንታነ የሮ ገባባ ከሰጥ ጅጅረመ ገልሜ ሱዳን በከማ ጅጅረመ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ከሰጥ ሆጂር ኦላዱ ፈጀረመ ከሰጥ ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ኬኛ ኦቦለማ ወሊንተውዳን ሆገኖተ ጉማቸ ኦላና ቀባተኒዳ Kanafi, Dr. Abiy fi obbolamman ummata biratti fudhatamisaanii dabalaa kana deemeef. Dr. Abiyin nama tarsiimo dizaayinii kan godhan yaadawwan jijjiiramaa kan achiif as fidanii fi haasaa nama dammaqsu dhageessuudhaan kan beekamanii ummata gara jijjiiramaatti akka jallatu humna godhu nama qabu akkasumas umurii geessummaarra kan jirudha. Muuxannoo ajaa'ibaa nama qabuu fi Amal Sanis, Wangari Namayadu, Yadagari Kankaman, Michumma Ummachu Kandandau, Hojet Totaf, Namayadu Tausaf, Itisikin Wanan Walin Hojet Dev, Kanatugabu Nandanda.
Torbanin Chandra, Walgay Koregi Dugalesa, Kege Fatin Drata Gochun, Doctor Abiyin Kanfelate, Abati Democrasuma Ummata Oromo, Mumicha Ministerumaf Kopesani Akature, Kesuma, Walgay Kalesa Ratifabe. Madden Radio Sagale America fakkeebsa nittigaru kanneen hafan partileen miseensota ehadek sadii keessa miseensonni isaa tokko Dr. Abiyin kaadhimamaa ta'anii dhiyaachuu isaaniiyyuu utuunafin mormee jira. Bakka Dr. Abiy miseensa dhaadiyoo kabiraan kaadhimummaan akka dhiyaatu gaafachuudhaan falmii bal'aan geggeeffamuusaallee maddeen kun tuqaniiru. Kanaaf adeemsi Dr. Abiyin itti filataman akka dura teessonni kana dura itti filatamanii salphaan turre. Walgayman amare ihadeg kanarrat kanneen argaman ibbatokof torbatama keessa sagale namoota ibbaaf saddeeti argachuun isaanii waggaa shan har'a kan obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny argatan ibbatokof shantamii tokkorraa gadaanaadha. Haala kanaaf dhimmootii kabiroo argamanirraa dhimmi jiru daran walxaxaa ta'uu xiinxaltoonni ni dubbatu. Dhaggeeffattoota keenya dhimmi Dr. Abiy filatamu xumura kan argate kaleessa ta'us kun akka ta'u dursanii kayaadan lammiiwwan tilmaaman turan. Yaada saaniif tilmaama saanii kan wallee afaan amaaraa miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisan kanaan kanneen calaqqisan dabalata. Barahamma kana gawuf gala abdi kakabu, Abiy Ahmed Kenya nuf ufajra, kottu aribu, kottu Ahmed, kottu senagal mesi, ergajet ukaba wallenkun. Ihadeg, mumicha ministera ittanu tau jet amanikan egaman durata asa kafilate, kaniero amma ittigafatama kanarrajran obbuhayla mariam dasaleng, gafi taita gat isu ergasan efatani boda. Cemsekun, gege sama kajuru rakon biyeti muda tajuru ittufufe inna jurut, rakole hidunis yero tifrumata nargatniti. Nannu danga oromeaf somalera walittubu insa umamen, umman miliona tokotaw kee ofirra bukaira. Hidunis ajjefamaniru. Oromea, amaraf nannu le biyeti kabroke sat gafilen ka ajranis debi nargatinjuru. Kanaf halawan kormata kaban kabron ida amani bara ango Dr. Abiy Ahmed daran kormata kesa busu malajet ut intalton. Agifato takinya, filatamu Dr. Abiy kanalal chisudan intaltotaf bakkabua parti mormitu House of Seas nejra dirre demokrasi kesa titidebina. Dr. Abiy mumicha ministerata ani kakachun ango kakabatan parlamat eatani ergara gayboda. Manni mare ihadeg guya kalesa walgay gaggesen filanno ittana durata angegesine sababansas obbo demmeqa makunnin bara hoji sani wan hinfitnes ittigafata makabro afille ka imama ta ani wanin yatini fi jeda Iskender Frew finfinnerra